Nataka kuboost charger, ni washe data. Hakuna shida simu yangu kibakata. Pachiki fasta kabla umeme haujakata. Iweke sawa kidume ni washe data. Nataka ni kujaze bando. Nilete sifa kwenye mechi kama mgambo. Nimemine risasi kama Rambo. Nifungulie nishegonga sana mlango. Chomeka charger kwenye socket. Iweke sawa kwenye blanket. Utamu kwenye bedodo. Nipe ni boost kidogo.
Huo ni beti lo 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 mama. Nataka kuboost chamchana. Nataka kuboost, nataka kuboost. Acha uzusho, yeah. Nataka kuboost, nataka kuboost. Acha uzusho, yeah.
Hey, nasema baa kanga mongo tupa sindiria. Mjomba yuko hapa na kusubiria. Nina hami ya kushindiria. Refa weka pila kati watu shangiria. I love you baby. Una maringo. Kamwendo gago. Nachapa fimbo. Chumika chaja kwenye socket. Iweke zawa kwenye blanket. Utamu kwenye bedodo. Nipe ni boost kidogo.
Huo ni beti lo 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 mama. Nataka kuboost chamchana. Nataka kuboost, nataka kuboost. Acha uzusho, yeah. Nataka kuboost, nataka kuboost. Acha uzusho, yeah.
Yeah, what's up, man? Spooky leaves na belly teaser. Belly nine. Yeah, yeah. Polish gang.
Nataka kuboost chamchana. Nataka kuboost, nataka kuboost. Acha uzusho, yeah. Nataka kuboost, nataka kuboost. Acha uzusho, yeah.